Yeah, it's your boy by the man.
It's Nicky, baby.
Where? Yeah, nishaji koki nimependeza. Yeah, naenda klabu sina fedha. Yo, mitungi, mipepe, mademu vichipsi viepe, bunyero, tepe tepe, legeza liwe teke teke. Wedatafanya kama unainama, nionesha lichokupa mama, yako inabana, ikikutana na banana. Chini, chini. Madam, yeah, mini binadam, yeah, punguza mautam, usini panze kama Eva Nadam, hey, yeah, oh baby slow slow,
oh baby slow slow,
kwa baby show show,
kwa baby show show,
zungusha wo wo,
hey,
yeah, funika magogo,
funika magogo,
wawe, mbona kama umenipania, yeah, ilo zigo na vonikatia, minalewa bila kunywa bia. Ukinama mina kubambia, yeah. Wena tafanya kama unainama, nionesha lichokupa mama, yako inabana,
yeah.
Ikikutana na banana,
yeah.